gargar sargachu garake tifike kanofti nakabu yegama kagi ulfina siwama mikail nakake kabaja siwama mikail nakake makasura kabu Maksano desu wangela daragat waike sinesu araska namanuf dugajirun farsa angafadati kan muda malkisa kan seraifu ayani gufta ayani gufta suraki gufta Jina ko jirta Mikaelina wajin jirta
Maka surra kabu Kucho ki rargi Gargar sargachuf Gara ke tifiki
Kanof jina kabu Irgama kaki Ulfina siwama Mikael naka
su ijana makisa uftaino fikon sudama ali farsa sinmiti mikael namayuni jaju
suake sumiti yeron sikabaju kan seraifu ayani gufta ayani gufta suraki gudda Jina ko jirta Mikaelina wajin jirta
Maka surra kabu Kucho ki rargi Gargar sargachuf Gara ke tifiki
Kanof jina kabu Irgama kaki Ulfina siwama Mikael nakake
Chinako tinjirta akanin moamne Rifamu sifjitte sitana mormite
Utullu punjru atyum nadagate Kan seraifu ayani gufta Ayani gufta suraki gudda Jina ko jirta Mikaelina wajin jirta
Maka surra kabu Kucho ki rargi Gargar sargachuf Gara ke tifiki
Kanof jina kabu Irgama kaki Ulfina siwama Mikaelina
Siwalin murkachu dinihin danda'u maqaan sirra jiru kan hundumamu kan goofta kan ta'e sin jibbu gonkuma Mikaa'el erga ama kabaja kilima
kan sirra ifu ayyaani goofta ayyaani goofta surra kee guddaan jiina koo jirta jiina koo jirta Mikaa'el na wajjin jirta
maqaa surra qabu kochoo kee raarge gargachuuf gara keetti fiqe
kan of tiina qabu ergama akka kee ulfeena si waama Mikaa'el maqaa kee kabaja si waama Mikaa'el maqaa kee
maalali baadhu anaaf kottu ariifadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu
Madaali baadhu anaaf kottu ariifadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu
Madaali baadhu anaaf kottu ariifadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu
Madaali baadhu anaaf kottu ariifadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu
Olmaa kee himu
Mikaa'eliga koo
kabaja koo dha
Mikaa'eliga koo
yaadannoon kan kee
Mikaa'eliga koo
naaf galataadha
Mikaa'eliga koo
ati naaf eegaadha
Mikaa'eliga koo
waaqni siif ilee
Mikaa'eliga koo
diinatu kufaa
Mikaa'eliga koo
surraa kee laalee
Mikaa'eliga koo
maalali baadhu anaaf kottu ariifadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu
Madaali baadhu anaaf kottu ariifadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu Mikaa'eliga cina kan koo atdhaabadhu
Maqaan goofticha
Mikaa'eliga koo
kan sirra jiru
Mikaa'eliga koo
Simboona addunyaa
Mikaa'eliga koo
yaada kee niru
Mikaa'eliga koo
galataaf jirta
Mikaa'eliga koo
fuula uumaa kee
Mikaa'eliga koo
narraa bulu
Mikaa'eliga koo
eebbaaf suuqni kee